It's a cause on the beat loading.
Enwere mangole noa. Oge mnuru ka ha neku. Wesi o.
Kaliga no no chuku.
Nulo chuku.
Nulo chi.
Ekwem notu Chineke
Na jike nime Onye kele nime Ala
Chukuna
Sine mumu wana Waya Kane ala Ohanya Kana otu Onye wanyi Jesu Ekwem.
ekwem
otu
nke Chukwu
apostoli
to diri Chideke elu kasi elu nna
to diri madu niye ana so Chukwu
otito diri Chideke elu kasi elu nna
to diri madu niye ana so Chukwu
amen amen amen. Odinsa, Odingazi, Abune Christi, Ewo.
Ave, 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 Ave Maria.
Odinsa, Odingazi, Abune Chukwu. Odingazi, Abune Christi, Ewo.
Amen.